U-7 ufana nembazo. Abantu babhekene negciwane lingozi. Abantu babhekene nembibizane. Babhekene nengwadla, inkiyankiya, umabhuqa sonke, umashaya bhuqe. Kuthiwa igciwane sandulela ngculaza, nengculaza uqobo. Leli gciwane xa kukwenza lididima inqondo yabantu, alenakhambi, alenasisombululo. Mhlola muni lona owehlela izwe lawo babamkhulu, ingabe isifo noma ushevu, ingabe isono noma isiqalekiso, mina ngibona izintana neziyanda. Kukhona bathi amagama amathathu, babodwa bathi amagama amane, ese wonke la magama ayisikhombisa. U-7 ufana nembazo, imbazo yizembe, izembe libekiwe empandeni yomuthi, ligawula omncane, ligawula omdala. Apha amadoda amadala adlwengula izingane ezincane, amadoda mbumbulu ahlukumeza, anyukubeze omame, imiqondo iphelele ubuhlakani. Kwenze njani madoda, kwenze njani?